You can call me Shaspo Fart.
Swift with on the beat, yo.
From the first time that I met you, I saw you from afar, shine like a star. In a moment, my nose and you a shooting star. Nakupeza, no dab and you a box, and I'm a coffee monga. Nare manyav, for menya na deli. Nare manavo, for gwila na deli. Katisufu na kani ya malavu, iwe piabu. Katisufu na kani ya malavu. Iwe piabo, pita kwa maku. Iwe piabo, pita kwa maku. Kumahaki ni vibaka, mchikondi ni vipamba. I love you, atintine saka. Kushe unikonda baby. Napamanzako iwe ni kupusana. Big time umafuna iwe tingo kwilana. Awe na kana, chikondi chomenyana. Iwe pia mubarako na toto. Katisufu na kani ya malafu. Iwe pia bu. Katisufu na kani ya malafu. Iwe pia bu. Iwe pia bu. Bita kwa maku. Iwe pia bu. Ya kwa makuu.